sen afi sa kwen yi so. Maye nyina ahosisi yensi yentrasi
Lord made Erade
emaye enye enyom kwa nemom enye yakoma muton enyom too afi mejidi esuafo no eka no ebribi ebra Yesu aye enyuma akese bebre no achi woka se Erade afi yejidi Yesu ka se afi de mujidi woka se yejidi se wunim ade nyina na unhia se onipa bia echrechre wo enti eja anadu yehunu se unhia ye enchrechre emom yen ene yehia wo de enti yebompa ye se obekire yen senia yebompa ye senia yebobra ene senia yejidi yema yen erade ewo anadu esum yimu se yehia bribia fama yen erade yebisa ewo Yesu din mu amen. Minim se mumu bebre ejinjina ho bio anadwo yi na abontene ho mehia nipa kuo pia woka se wantumi anwura mu na wotie efiri won akasa fidie mu ewo ehyan ahoduo mu na afei yebebo moden se yebeye no ntem se de yebetumi anadwo yi kwesiada anadwo no yebejai ama mpaebo ama ayarefo yebenya mpaebo santene se de yebetumi anya baako ewo soro ha mmom yetusa osumyi anadwo yi ama empaebo edi ama ayarefo na bepese munyini sese ewo onyankopon ensem yi mu ewo jidie no a eye saa edon yi ejidie no mu jidie no ebenya jidie a eche ne so esne de na ewo ebibia mu efise sese ye eye ohim jidie a ye de bekosoro na enti bepese mu jidie anadwo yi ewo nwoma a mu ahunu mu atie asamu a muate se yaka no a ensenchenye enya wamade ahodo a mu ahunu se waye ye pese mobuabua ni nyina no ewo mu akoma mu amodwene ho se ebia efri onyankopon ana se emfri no ate se titi elisa oka se se onyankopon ene onyankopon a ene ye monsom no ena se yesu na ade nyina gina ne so edema kristonia ene na megini se sese ye jabi bia akamu na ide ho ebata no monkai ono ene nyinaso no ono ene atifinsno ma no ono ene awiye ono ene osiwiye na se ono ene atifinsno ma no a ade aba akope ene ebe kire atifinsno ma no so eno ene wakwa wakire kire kwan a wodi tu kwan ewo ensuo no so na akyerekyere kwan a medebo moden se mudibetu kwan ewo ensuo no so ene asem no na asem no ekyere ne so bridia na yawa tenka ate se yenam amanehunu break ese ene social pii mu ebrenu mu adwene mu haw na amaama ho ebe yira won ene nooma hodo bebrea ebesie na eto da bia na ase ameneme ba biara mehwe no ayete se wo ewo susen mu ewo poso na wadi kodo no ahye mensa na ebe den ene yebefa mu na obaako ene odi mu aso ficha eba ha no osusene mi susen no emprɛ wo ha nenso yebehye won so obaako bia ye nam ne so esene kunim difo safohine pani no aso ahoma a ewo susen no akyiri ho no mu obetwe afam yebehye won mu bia baako bia enso afei anadwi sabi ya yebetumi aye ne nchem na ya mamu apie ntem ya ni somo kwantentin twa ene de akika ho ene sene sese muka hyen ene aforobo a sese mobo na hwe eno ema mi duro ba bia be pese mi gina ho na mikoso kasa na me bi bia metumi e de aboa mu nanso sabi wa ha ebo modin e bi bia metumi Ɛdi ɛma ɛmoa ɛwɔ saa ɛbura yɛwɔ hɛi. Afei mofa sɛ woma nipa ɛbrɛ bebree a wontumi ɛnkae. Wo ɛsɛ sɛ wofa adeɛ baako na wode kyerɛ wo nipa no kosi sɛ wohunu ɛno. Na afei sɛ wonya ɛnu yie ɛwɔ wɔn akoma mu a, afei wɔbɛyɛ. Afei na wakyerɛ wɔn biribi foforɔ. Anammɔn ɛnkakra ɛnkakra. Na yeko. Afei, wodiye bompaye nenya kukuduro. Na afei, ji ayaresedi anajui. Menyini, se asembisebi ewo muadunimu efabra yetimu yehon. Menyini, se asembisebi wo muadunimu efase onyankupon ewa ninkrofo entem anase oniwomu. Jidi se, munyina ejisadi. Na me, echinye bia enimadunimu efahon. Na me minim menkrofo menamfonom Kristo enamfonom Kristo ma ema ejisadi na ema ne anigye kese ema me hunu bra munim se mo wonkransema ifiro nyankopon ho na wodi ma enipa no na hunu se enipa no eje eno so afei wo hwe wachi na wo ka se eja metawase oh anigye benie se Ube unu emano, se wodi pano wa, wasuma, abre wano. Uhunu se, na, enuye niswadi unu, emfinshia pia, abesini kro, ewa se shiade ya emu. Eye nukre, emkwa pano wano. Unyabema nevo, wokai, ebe timi, ebre kesye. Afe, muma ye muwe, se wope se, udi akinkainu echi, anase wotrea. Minyini, se ebe fata se, osumbe koswa, wankinkain unyankopu asem, na wankambilibi kakra emfamu. Se eya ya resason ana dietie bia ye nyina ete ase oho bia eni ye ntem esususa nanso ye nyina ate ayaresase enye se bibia obi eyama wo eye de onyankopon ayama odada enkwa de ewo sa kwan no aso ade agba akope eye se ubenya nipa no ama wagye di se eno ene nokre no na onyankopon echerechere sa ewo nasemu na afei ɔde nokorɛ adanseɛ ɛma wɔn a wɔbɛgye no adi ɛfiri sɛ ɔka sɛ adeɛ nyinaa ɛtumi yɛ hɔ ɛma wɔn a wɔgye die woka sɛ biribia ni hɔ a ɛntumi nyɛ hɔ ɛwɔ onyankopɔn fam wogye di saa biribia ni hɔ a ɛntumi nyɛ hɔ ɛwɔ wo fam nso ɛfiri sɛ adeɛ nyinaa ɛtumi yɛ hɔ ɛma wɔn onyankopɔn ɛyɛ onipa baako ma wɔn a wɔgye die wohu nti biribia ni hɔ a ɛntumi nyɛ hɔ ɛwɔ wo fam ɛma wo sɛ wobɛtumi agye adi a afei wɔ ahemfo a ɛdi kan ɛti dunson mepɛ sɛ metenkan ɛyimu nson a ɛdi kan no ɛyɛ awurade pɛ a na tisbini elia a ofiri gilead atuburafoɔ mu ɛka kyerɛ ahab sɛ sɛ awurade israel nyankopɔn nte ase a megyina n'anim yi Obosio ana osio rentɔ emfie yi mu gyesɛ ɛnam masɛm so na awurade asɛm ɛba ne nkyɛn sɛ firi ha kɔ na dane kɔ apueɛ dane wo ho ɛkɔ apueɛ na kɔhu nta asuo kerit a ɛwɔ yordan anim no ho na ɛbɛba sɛ wobɛnom asuo no mu nsuo na mahyɛ anene sɛ wɔma wo aduane ɛwɔ hɔ hyɛ no nso One maw, a diane, a woho, and your baby fufro, a ho. In tea, Usimu, a quae, said ye, a radi, Nasa, a radiasam, na, a cockotna, a slow character, a war, your dine, a new moho. Na, and then they, a brand of pano, any numb, and opa, and a pano, any numb, and you re, na, onum, a sionumu, and siobi. Na eba se enabi akiri no nsuo no ewe efi se nsuo anto asase no so ewurade emfa ni nhyira enka nasem akinkan yi ho na afei anadwi mepɛ sɛ mefa asɛm tiri efiri hɔ obɛfrɛ no sɛ honhom aduane a ɛwɔ ne bere mu anɔpɛ yi yɛyɛ adesua ɛfa woyɛ Onyankopon adwuma ho anaasɛ wobɔ mmɔden ayɛ n'adwuma a ɛnyɛ ne mmerɛ berɛ no beaeɛ no anaasɛ onipa no na afei yei ɛyɛ honhom mu aduane a ɛwɔ ne bere mu saa odiyifoɔ elia yi yɛnim biribi kakraa bi na ɛfa ne ho nanso yɛnim sɛ na oyo nyankopon akoa ene onyankopon akoa e de masa e don no na onyankopon e de ne honhom a na ewo elia so no aye adwuma emprensa dada e na wahye emprenu ebio ehobbo emprenu mu a eye adom odi ye adwuma ewo elia so eba elisa so ewo abupan mienu na ewo yohane suboni so na esese eba na ebeyi amaama mu ayefro no na edi mosi eba ebefo yudafo no ekofie eye nokre emprenum ene onyankopon ahyebo so odi elia honhom ebeye adwuma na waye no emprensa dada afei sa odi fokesie ye nimba bia ofri ye nimse na oye tisbini nanso senia oba aye de ye nimbribi kakra bi efa adifo no ye nimba bia ofri entansi sa de minim obiara ofri asafo bi mu anase owo anato ewo wonachi oye nipa bi keke ana won srosi na emre pii no wonsua ade na wona entre bibia da wona Isaiah ani Jeremiah wo mu kakra wo tre bibi nanso sa barema Elia yi de wan tre bibi ba kumpo wo mu pii antre ebia na won tumi ntre nanso na waye merima wo din nipa biara eni tro kunkunu mu a wote sesa tete adifo no woni ahinie ediasie ehemfo nkrofo asafo ani bibi biara na wo gina pinti ewo onyankopon asem so na onyankopon ekyere se woye nokre na woye ankrankre a wo din yi sa Elia na oyo muba ko a na odin pa esini won nyina na oyo berima opewura mu tena ofi ewura mu ene ba he otena ewura mu frekonkon no kase na ofira eni ene odi oganwoma ene atetire ne ho ene abuanwoma bi yoma nwoma ene odi atetire na sene pa mfimfim ewo nanim na misusu se na oyo berima odin na se wo hwe no a nanso yenye won nyina anwu nya won enyina na awu na ese abadakuo enanu mu no mu ni papia mwakin kan the Nicene Council of the Early Church bra na wapesa waye ekuo efiri mu na watete asori a aka no nyina mu na wabeya baako no bra na wowo sa Nicene abadakuo no Berima wo di se Elisa wo fri ewura mu a wo di ahahan ko a Berima kese a wo di nanso atitire no surofo no a wo hye Constantine ase no ene de akeka ho no eka won ano etum mu efisa safo no a wo ye adifo no na won nimse asafo ayefo no ayofo ano na esese etofom sara ena ayefukunu no ayofo ano na esese etofom na eda ho emfrinhia apem eno nti ene nei wotro no homa mu se ehe ene sa nyankopon a otumi yekom na ogina ho hwe no ewo ohunu mafrankoma se wo kum won na jata etete emamu esinesi na otisoro na onka hwe emfa ho onim asem no sa ayofo ano na esese etofom ewo asase no mu bede na otini ni nyankopon ebetumi agina ho na wahwe ono ane ba ama wawu no atete ntasuo agu ne so ene de akeka ho nanso eye sede asem no tie esese eye saa na saa kwan no aso ena etie ebesi edon yi saa berimai na oye nipa kese na owo awonto atoso ene bone yefo ewo nanim na eha eyo hene na naja odi nanim kan no eye Diana Anthony Free Solomon Bresso ohene bone ena etoatoaso na sa obarema ehabi edi hene emfinhia aduonumie no ewa Samaria na ono ena onye kura ewa womu na oye enemani pa kreni na ojinyamisumdi na owo bibia ewa nemafo ekwan so na owo ni hebrewfo adifo ahanan na wachese wonyie ena watete won onyankopon esoma baako ekọ ni nchen na wanyinu ani na ono ni Elia nanso Elia chatis bini na oye esresu nipa na onye ni patron tron na wording na dakro bi ehab edi boni kosi so nyankopon entumi enyina anubio echi no okasa kire elia ewo esre no so na ono ana oba ewo samaria ekwan no so no sede metama emfato ho no ebia na anoni fita no apue ewo nanim baabia atipa no ehren ewo awia no mu Nani enketwa entiantia kurapoma ewo nsem ewo akire ho a was osri ewo nanim nante ko Israel hene nim pe eno ka se ono gbasompo ento kosi se mefre nyankopon ema ye nipa ti sa hwe nipa onim de odi se de ewurade sie nie eye afei ye hu se And sana oye ye no na onyankopon afre no na onyankopon akasa akire no enti na onsro bibia na onsro ne nkransam se enti na onim se ebesi na onim se eye sede ewurade asem etie na na onim se oye onyankopon difo edema don no enti se ohene no betwa ne tri afri so ode no ebeto afiase ye obeye biara na nsunsun ye bia enimu emma no na owo ahyede sede ewurade asie ni ewo ohene no anim pe nipa oye dinie nanso And Sara Oye Yeno, or Shankom, a fasa, or peck a sea you home. If you sat on Yankupon and Maboni and Co, our bra, on China soon, as a set, a suchin, a woho. And the pabe and a mra a ya, a suchin and kahu. And the pabe and a bayer, sir, it's yamra, tell the chiafa can have a corner so. Na, emra to the bia, and kahu, and I say a suchi bia, and kahu. And yamra, indeed, a suchin woho. Edema boni na se onyankopon eya mra na sa emra emra no bubusu a ene na se se asotwe bi wo ho edema sa na oman yi atone mra nyina o na wo asori kese na wo wo asori fi na wo wo nipa bebre a wasu ade wo wo adifo e wo oman no nyina wo wo wonsuku yi won pue ate se afidie na wo wo adifo bebre Wawo asofo bebre, wawo atrefo bebre, na wawo nyamesun bebre, nenso, na wafru, nyankopon asem no ho. Enti, nyankopon fre obiya, onfri won dibiya mukura, enodi, sedye, ewadi sieni, esuma no. Na, senonso, senya, odine ne diye hon. Ansana, odin kransem, esuma odifu yino, okanse. Elia, ko kokasa enoma inum etira ohini ehab. Na afei se woya kinhu fri ne nchen entem so efise mesiesie baabi amao. Se obekọ ho ewo openu mu. Mebe sha wo so Elia, se wo kamasam no na woya de makire wo se ye no a. Afei mebe hwe sa osuma dwuma isunsun anadi Efa Elia ho ena Elia bre ene don a yewo mu sese megidi se eye ne nseso a ewie pe megini aman ne ho se me yenya bre eko yachi nanso mepese medi emre pii echampai bo santene no mu enti se betumi akoy yachi na yahwa Israel afa Palestina awa fa pem kono a yefa sa United States ye ba sa United States ha Ana ye pamu asotefo no ana waye india fo ana ye fa asase no na sara ana israel eba palestina ewo joshua odi won kan a wo hye onyankopon ase ana wo pamu asotefo no ana wo fa asase no na wona hemfa odi kan no na waye merima kese david Solomon, ene merima kese ye amampanimfo a odi kan no na waye merima kese washington Lincoln, any the Akika home. Afei, a Viano, a man penning for an answer, a hemfono, a frasier, sour pro, a brainina. Na a Viano, obeye, a wasa, a habiso. Nensaswa, a set, yende. Na, a nipanwa bayan name of four, set, one per set, obetie, a radino cray asamono. Na, obetumi as you see, sa name of four nipa. Eti saano, sedi wa nyankupon no kure akuwa paano, ebe di jama wong. Adeng, na wabodam, na dine ase, ribisa entuminye ho, na waye nyamesumfo pa, na wawonipa no kwafo, na wawonkrofo no kwafo, na waye nyamesumfo pa. Enti, na wani mse, ebenya de echene nyanimu nimdie keke ebenya bibia echene echene nkransem bia keke ebenya bibia echene asem no ka keke ebebu buo na koma ebuo no na onimse eye sedi awradi sie nie ena esoma sa atamuo no eba nipa no so enti na onimse so the sedi awradi sie nie epua na eye sedi awradi esie nie sa wopo eno a na aya atemu yehunu sa ewo yende yi mu nso yehunu sa ewo da bia mu se wotra ahomu abro sie no a na enka bibia se atemu afei sanse nseso no a ewo ho no a me di elia ebetoto ene asafo no ho ene asafo no ansana atemu obeba no me nsaka enkransemi elia na ojina ho ma sadie wɔhwɛ no wɔ honam mu no ɛne honam mu aduane ɛfiri sɛ na osuo ɛntɔ seesei sɛdeɛ na onyankopɔn asɛm ɛteɛ no mfirinhyia mmiɛnsa ɛne bosomi ɛnsia anaasɛ kosi sɛ elia bɛfrɛ osuo bere biara wobɛka no elia deɛ ɛbɛyɛ hɔ ɛne no ɛno nti ɔkɔɔ ɔhene no hɔ ɛna ɔkaa sɛ bosuo mpo ɛntɔ gye sɛ mefrɛ osuo ɛno ɛyɛ ade soa ɛnte saa ɛno ɛne nkransɛm na afei yɛde ɛno abɛtoto ɛnɛ honhom mu ɔpɛ yi ho afei yɛn nyinaa nim yɛnim paa sɛ honhom mu ɔpɛ kɛseɛ ɛwɔ asase so ɛnɛ yɛkasa ɛwɔ honhom mu no na munim sɛ adiyifoɔ no na ɛhyɛɛ ho nkɔm ansana kristo mayɛ a ɛtɔ so mmienu no aba ɔkaa sɛ ɛkɔm bɛba asase no so na ɛnyɛ aduane nko a na mmom ɛbɛyɛ onyankopɔn asɛm no tie na saa da no ɛyɛ seesei wɔretie onyankopɔn no korɛ asɛm no afei honam fam ɔpɛ yi ɛyɛ honhom mu deɛ no sunsum bɔne ɛne anyɛ anie ɛnam akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ ne nnɛmafoɔ a ɛwɔ asafo no mu no ɛde beaeɛ hɔ abɛduru saa ɛmmaye yi atemu a eba afei wadane afiri nyankopɔn asɛm ɛne ne diifoɔ ho ɛkɔ ɛnnɛmafoɔ nyamesom mu nimdeɛ asɛm wode ɛhyɛ no nso ɛwɔ ha ɛyɛ saa berɛ no a ɛna onyankopɔn ɛma biribi so ɛberɛ biara ɛfiri sɛ ɔno ɛberɛ biara ɔnyɛ biribiara gye sɛ odi kan ɛyi kyerɛ nnipa no na oyi no adi ɛberɛ biara ɛde nam ne nkoa so afei nanso elia saa berɛ yi no na ɔwɔ kokoam baabi a na onyankopɔn ahyehyɛ ama no sɛ ɔnkɔ hɔ ɛno ne adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛhwɛ seesei ansa na yɛayɛ mpaebɔ santene no na elia ɛwɔ kokoam baabi a onyankopɔn no a ɛna ɔde maa no afei ɛnyɛ asafo no ɛna ɔde maa no da ɛnyɛ ɔhene no ɛna ɔde maa no ɛnyɛ ɔno a ɛna ɔpɛ maa ne ho nanso onyankopɔn na ɔde kokoam baabi maa elia sɛ wɔma no aduane ni ɔpɛ berɛ no mu ɛnyinaa baabi a wɔmaa no aduane da biara na ɔnhia sɛ ɔbɛdwene deɛ ɛbɛsi ɔkyena ho anaasɛ ɔbɛdwene sɛ aduane no ɛbɛsa onyankopɔn kaa sɛ mahyɛ anene sɛ wɔma no aduane ni ade wɔmaa nie yɛn kokoam biaeɛ a ɛwɔ kristo mu bere a ewiase nkabɔ mu kuo ne deɛ ɛrekɔ so nyinaa ɛnɛ yi a wɔka sɛ anwanwadeɛ ɛna no atwam onyankopɔn tumi kɛseɛ no wayi afiri asafo no mu wayɛ te sɛ dodoɔ no ɔni hwee gye sɛ yɛawa a ɛregyegyeɛ ne akasa a ɛrewo soɔ yɛnim sɛ ɛno ne nokorɛ no na wɔkekare wɔn anim kyerɛ nyamesompa nanso wɔpɛ mu ahoɔden ɛyɛ ade korɔ no a ɛna david yɛeɛ anɔpɛ yi ɔne afunumu te aseɛ nam no ofiri asɛm no ho sɛ wɔde asɛm no maa wɔn no wɔmpɛ no ɛno nti wɔafiri ɛno ho ɛno ne deɛ saa nnipa yi ɛyɛeɛ ɛwɔ elia nna no mu wɔfiri asɛm no ho wɔdwene sɛ na wɔwɔ asɛm no nanso na wɔnni no enti afei hyɛ ne nso ɛduruu berɛ a ɔbɛtwe anyɛ nie ni no aso no ɔbɔ kwan ma gyedi ni no ade korɔ no a ɛna ɔyɛ no ɛberɛ biara wɔ nna no mu a na ɔde nsuo ɛbɛsɛe ewiase no ɔbɔ dwane kwan ɛde maa noa wɔ ɛna no mu a ɔde nsuo ɛme misraim no ɔbɔ dwane kwan ɛto po no mu ɛma ne nkurɔfoɔ sɛnea onyankopɔn ɛbɔ ne kwan na baabi a ɛkwan ni hɔ ɔno ɛne saa kwan no ɔno ne saa kwan no afei yɛhunu sɛ yɛhyia ebinom ɛdɔm kɛseɛ paa aba abakɔsɛm mu pɛn ɛnyɛ akodeɛ paa ne tiri ɛhyɛmhyɛm no a ɛtuatua so ɛna ɛsɛ sɛ yɛsuro ɛyɛ asafo no ɛna ɛsɛ sɛ yɛsuro ɛyɛ dɔm a yɛte mu yi ɛna ɛsɛ sɛ yɛhwɛ afei hyɛ no nso nanso onyankopɔn ɛbɔ ɔkwan ma elia sɛ onyane na wabɔ kwan ama ne ma agyedifoɔ sɛ wɔnyane seesei abufoɔ ɛne nnoɔma a ɛbɛba no ɛfiri sɛ ɛntumi mma sɛ onyankopɔn bɛbu saa nkurɔfoɔ yi atɛntenenee na wasoma asotwe abrɛ wɔn na wamem sodom ɛne gomora na wamem kapernaum ɛwɔ ɛpo mfimfini na wabu saa awo ntoatoasoɔ ne fo ɛne sodom ne gomora na afei wama yɛayɛ ade korɔ no ara bi na yɛafa yɛn ho tɔtɔtɔ yɛbɛnya atemmuo sɛdeɛ wonya atemmuo no afei yɛhyɛ no nso sɛ ɛberɛ a saa nnoɔma yi baaeɛ no ɛnɛmafoɔ kwan a ɛwɔ saa da no onyankopɔn ama onipa bi so ɛwɔ saa da no anaasɛ ɔma onipa bi so mmom na wako atia tumi no na wɔntie no na wɔdwene sɛ wabɔ dam n'adwene asɛe na ɔyɛ ɛnyɛtra so ni dadaa bi paseɛ bi a ofiri ɛserɛ so sɛ ofiri ewuram abɔdam sɛm nanso mpo na ɔwɔ awurade asɛm asɛm no ɛnkyerɛ deɛ ɛka ɔka saa ɛnɛ oo ɛyɛ twerɛ kronkron no ɛyɛ abakɔsɛm nwoma mesusu sɛ woahunu yei sɛ afei wɔgye tom sɛ hawa anni aprɛ no ɔdii na ɛyɛ deɛn megyedi sɛ na ɛyɛ apricot ɔka seesei na ɛyɛ apricot ɛna afei sɛ mose amfa ɛma no amfa po kɔkɔɔ no mu da na ɛyɛ demmire a aboa no ɛwɔ saa po no ɛfa baabi ɛna ɔfa a demmire ɛpo no mu ɛneɛ ɛyɛ dɛn ɛna nsuo no nsuo ɛyɛ afasuo ɛwɔ afa mmienu no ɔfaa mu ɛwɔ asase pɛsɛɛ so afei nkwaseasɛm sei nanso woahu ɛyɛ saa ɛda ɛte sei ɛna ɛma onyankopɔn abufuo ɛba nnipa no so ɛyɛ saa ɔka sɛ biribiara saa ɛnni hɔ sɛ yei no asɔrefoɔ mpo ɛnnye anwanwadeɛ nni mɛma wo dɔla apem ɔka sɛ kyerɛ me anwanwadeɛ kyerɛ me anwanwadeɛ ɛyɛ anka wɔntumi nhunu sɛ wɔyɛ nnoɔma mpem du ɛwɔ wɔn anim mpo a adɛn wɔn wɔrenhunu woka sɛ ɛntumi nyɛ yie daabi ɛnyɛ saa ɛberɛ bi na elia ɛwɔ dotan na syria asraafoɔ abɛtwa kuro no ho ahyia sɛ wɔɔbɛkyi no ɛfiri sɛ na wɔnim sɛ ɛhɔ ɛna ɔman no tumi ɛwɔ na ɛwɔ saa ɔdehunufoɔ no mu adɛn ɔhene no nnipa no mu baako ɛka kyerɛ syria hene no ɔka sɛ adɛn wonim elia odiyifoɔ no tisbini no aka kyerɛ israel hene deɛ woka no wɔ wo dabikyire ɔka sɛ monkɔkyere saa ɔbarima no ɔno ɛna ɔresi yɛn kwan ɛna syria asraafoɔ no nyinaa ababɛtwa adotan ho hyiaeɛ na wɔatwa ho nyinaa ahyia ɛna gehasi odiyifoɔ no ɛno akoa no ɛsɔreɛ na ɔkaa sɛ mɛgya asraafoɔ no atwa yɛn ho nyinaa ahyia wɔatwa yɛn ho ahyia koraa ɔkaa sɛ adɛn wɔn a wɔka yɛn ho no ɛdɔɔso sene wɔn a wɔka wɔn ho wohunu na gehasi ɛhwɛ ne ho hyia ɛka sɛ menhunu obiaa ɔka sɛ awurade nyankopɔn bue saa abarimaa no ani na n'ani buee na abɔfoɔ ayɛ mmepɔ no nyinaa so ma ɛna teaseɛ nam pii atwa ho ahyia tumi ahodoɔ a wɔnhunu elia apue kɔɔ hɔ pɛɛ ɛna twerɛ kronkron no kaa sɛ ɔbɔɔ wɔn anifira opue kɔɔ wɔn nkyɛn wɔn anhu no opuee ɛna ɔkaa sɛ mohwehwɛ elia anaa ɔkaa sɛ ane yɛhwehwɛ no ɔkaa sɛ mommra mɛkyerɛ mo baabi a ɔwɔ pɛɛ na wɔdii wɔn kan ɛkɔ atɛfoɔ no mu tee baabi a asraafoɔ no wɔ na wonyaa wɔn afei twerɛ kronkron kaa sɛ ɔbɔɔ wɔn anifira ɛno awie biribiara na nnipa ayɛ honhom mu anifirafoɔ ɛnaa sɛ onyankopɔn ba nnipa no ntɛm na ɔbɛyɛ biribiara a ɛne nnoɔma a ɔhyɛ ho bɔ a wɔntumi nhu no wɔyɛ honhom mu anifirafoɔ wɔnim onyankopɔn wɔnim ne tumi ɛkɛseɛ no afei You who saw yes, sir? Our Elia and Nanumu, now what does so yes, sir? And ne, when you come on, I'll bow on any fra. What can and nessay? Oh, my dear, be any hot, be as any hot, yen, I think. Now what can the Kwanwa be? A fa Elia, if you say a bravo fano, a course runo. Now Elisa, Eddie Nadiano, sir, a brantier, or be a tipper, a brantier, and the fra a tumrica. Edinachi na wakansa akokratipa adenti ana woni Elia ankosro wahu wani no ani emfitiase no mpo nipa no ebra wo ye nooma bebre akire no na sa wo nyankopon nipa kesie ofa no kosro ewo ojati ase na mu na nipa no ekosro anyi no ani na wo ma wo ma etumrika di sa onipa ye akikansa akokratipa adenti ana wankosro wahu na fe odifo no edome emofra no na sisire bi de ekum wo mu aduanan mienu afe chenon so ene sabe ene atia kane no wodi wan tsase ema asem no afe se o pese wo yesa de a ese wan nanso oba modin se obema yen agiedie trokonko no kan se sa onyankopon asemi onipa ntrasie enim onyankopon ye ono ane ntrasie Onyankopon esi na samsudia na eno ene ne nkyrase se de mrepi na meka no oka won fitiase enye han na eye han eno enhia nkyrase eye ho oka se obabunu benyinsen onyinsane oka se obehwe ne honhom oye ene oka se wona edi akire no eno ma obeye no ena oye no oye no enhia nkyrase bia Onyankopon eye ono ane nkyrase mfa ho ene de okwasea eka eno entumi nsi onyankopon kwan ketekete kura bra na yesu asase so no onya anye ne eduduo ene won di asie se de ye wono enei na ebia e kyane sa nanso ansi ne kwan okoso a eye ene odi ni juma no onyankopon esi bi bia oye ye su bia Okay, sir, me name ho, me name jaya baako, otimimu, enya me, ena me ye nyuma no, eya jamwa, otimimu no a. Sir, me nya ni nyuma, ena monye me ni, na sir, me ya ni nyuma no, na mpo, montumi nye me ni a, monye nyuma ni ni. Wahu, won semfofro mu no, won, o ye tresem no mu, okay, sir, efi sir, eno mu, ena mususu sir, mu ada nkwa. And sir, we nim tresem no. Na, tresem no a, edi me ho adanse. Amen. Asemuni. Wona won tresam no ana etremu ni ameye. Yesu kan. Na eye tresam no ana etremu don a yetimu yi. And the woman who is a sin, and your young copon noara, and a one in crop room. Be beyond to me, I know for this on young copon. Be beyond to me, and young woman, all you say, this or no. If you said your concurrent can say, but to say your tear and ra and ne, any dap him. I say, you who send the pan on them, my four quino, and yet, oh, and now welcome, be beer and you are someone, dear, or can you any pan on any tinker? She is a liano, or deep one. Oh, Tim, Etia, Wong, anyone, Yamisumu, and him before. Sanenson, Sanenson, or Cassai, Sanyana, or yet, Onyankopon noa. Elia, Ekasai, Sanyana, or your Nyankopon noa. What's your in talk and Christo? Tisa, Mikasa, Amen. Ani hura na odifo no atena onyankopon anim achere pam dada mu adifo no anase ebribia mu no se watena onyankopon anim kosu se obeya asem no a wonkransam ebeya asem no a nakai okan se sedie ewradi asie nie na se sandipa no enya saa enkransam no efiri onyankopon ho a na abetchi wa se wa adwendwene betumi abasa na etie won adwendwene betumi abasa wontumi anhunu mu no eyie nanso na wo ka onyankopon asem sedie ewradi asie nie osiorin talk osise mekasa oh asem nie Now I know you are complaining, and I wet dinner one dance a pepper. Nakai, and also a moss, a tea, me answer, and you more and so echo. Radin Uncle Pong, I know, on your bribe, this old decay, a each land and quite a deep one.
Said there's not going to be
a cassa or so and top. Odi kan wosere no wodwene sɛ wabɔdam de wagye agyina mu no nanso hwɛ na ɔwɔ sɛdeɛ Awurade sɛ nie sɛ osuo ɛntɔ na Onyankopɔn ansa na ɔyɛ saa no oyi kyerɛ nakoa Elia na ɔyɛ odiyifo a wadi ne ho adanseɛ na wada ne ho adi anokorɛ mu enti na ɛsɛ sɛ enipa no esakira wɔn adwene nanso sɛ anka wɔbɛyɛ saa no wɔsere no ka sɛ oh yɛnyɛ osuo bebree nsuo korabea no ayɛ ma asusin no nyinaa ayɛtene yie kyerɛ kronkron no ka sɛ bɔsuo mpo antɔ mfirihyia mmiɛnsa ne bosome nsia asusin no nyinaa ne nsuo awieɛ baabia na ɛno ɛnyɛ saa onipa no na ɛyɛ onyankopɔn a ɔrekasa fa saa onipa no mu na ɛno yɛ me a na ɔwɔ hɔ yenim brebia eno enti ehunu se se onipa ba a wosoma no firi onyankopon nche a onyankopon ano de no asi ho ade enokre sedie awurade asie nie ama no nkrasam no ene osomafo no eye baako ene adekro enam se wasoma ne se onyina ama sedie awurade asie nie asem asi asem so enti ɔno ɛne ne nkransɛm ɛyɛ adekorɔ asɔrefɛkuo nipa a ɔhyɛ asɔrefɛkuo nhyehyɛeɛ ase ɔno ɛne asɔre no ɛyɛ baako nyamesom ho nimdefoɔ a ɔhyɛ anyamesom ho nimdeɛ ase a asɔrefɛkuo bi ɛna ɛyɛeɛ no ɔno ɛne ne nkransɛm ɛyɛ baako nyamesom ho nimdeɛ asɔre nyamesom mu nimdefoɔ ɛyɛ nokorɛ afei sɛ onipa no ɛde sɛdeɛ awurade sie nie ba a ɔno ɛne nkransɛm no ɛyɛ baako na ɛberɛ a elia ɛde sɛdeɛ awurade sie nie ɛbaeɛ no ɔno ɛne ne nkransɛm no ɛbɛyɛɛ baako ɛte sɛ yesu ɛberɛ a ɔbaeɛ no na ɔyɛ asɛm no ɔhotini yohane ɛti baako enti onyankopɔn asɛm no ɛne ɛberɛ no so ɔsomafoɔ no na wɔyɛ adekorɔ ɛberɛ nyinaa ɛyɛ nokorɛ na yesu ɛyɛ asɛm no a ɔhyɛ nkɔm ɛfaa ho no na ɔyɛ deɛ odiyifoɔ no kaa sɛ ɔbɛyɛ no ɔbaa bunu ɛbɛnyinsɛn na wawo saa abɔfra yi wɔ mfitiaseɛ akyirikyiri hɔ onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn kaa sɛ ɔbaa no aseni no ɛbɛbɔ aboa no tiri na ɔno nso ɛbɛka ne nantin na wahyɛ saa nkɔm yi nyinaa david ɛteam adiyifoɔ no a aka no nyinaa ɛwɔ wɔn mmerɛ ahodoɔ mu no ɛkasa faa ne ho na ɔyɛ asɛm no a abɛdaadi halleluya afei moam no baabi a mebɔ mmɔden sɛ maduru anɔpɛ yi me ne mo akasa a ɛmu da hɔ monhunu onyankopɔn ate asefoɔ no tumi ɛwɔ asafo a ɛte aseɛ no mu ayeforɔ no ayarefoɔ anya ayaresa awufoɔ anyane abubuafoɔ nante anifrafoɔ hunu adeɛ asɛmpa no ɛkɔ ɛwɔ ne tumi so ɛfiri sɛ nkransɛm no ɛne ɔsomafoɔ no ɛyɛ adekorɔ asɛm no ɛwɔ asafo no mu ɛwɔ nnipa no mu na onyankopɔn asɛm ɛwɔ elia mu ɛberɛ a ɔde sɛdeɛ awurade sɛ nie ɛnante kɔɔ hɔ na ɔkaa sɛ osuo ɛntɔ na ɛno ɛnyɛ elia na ɛno ɛyɛ onyankopɔn a ɔwɔ elia mu maka no mmerɛ bebree te sɛ christian science awuraa ebi a ɔka kyerɛ me ɛberɛ bi no makasa afa ho mmerɛ bebree ɔkaa sɛ owura branham wode yesu hoahoa wo ho dodo mekaa sɛ mewɔ anidasoɔ sɛ ɛno nko a ne adeɛ a ɛsɛ sɛ meyi ano na ɔkaa sɛ wopɛ sɛ woyɛ no onyankopɔn mekaa sɛ na ɔyɛ nyankopɔn ɔkaa sɛ o na ɔyɛ odiyifoɔ na ɔyɛ nipa papa na mmom na ɔnyɛ nyankopɔn ɛna mekaa sɛ ɛyɛ kyerɛ mekyerɛ sɛm baako a ɛka sɛ na ɔnyɛ saa ɔkaa sɛ wɔ ɔhotini yohane nwoma no mu ɛka sɛ osui ɛberɛ a ɔkɔɔ lazaro damena so no ɛyɛ mekaa sɛ nokorɛ osui na ɔyɛ ne mmienu onipa ɛne nyankopɔn na ɔyɛ onipa a ɔsu nanso na ɛsɛ sɛ ɔyɛ onyankopɔn na ɔnyane owufoɔ ɛyɛ mekaa sɛ na ɔyɛ onipa ɛkɔm de no nanso na ɔyɛ onyankopɔn a ɔmaa nnipa mpem nom aduane diiɛ ɔde paa no kakra ɛne mpata anum ɛyɛ nokorɛ na ɔyɛ onipa a ɔdaaɛ ɛwɔ kodoɔ no akyi nanso na ɛyɛ onyankopɔn a ɔwɔ ne mu no ɛna ɔtumi ma a nsuo no ɛyɛ ɛkɔm ade nkyerɛ ɔno ɛne ne nkransɛm ɛyɛ baako ɔkaa sɛ me ne m'agya ɛyɛ baako Meja etimimu ono ni nyame ya maye nyina ewo nipadia mu jini se na eda dipa eda no ebra na mede asafo mra enso no eba no mede fi ase no me mantumi anhu yesu a odisa ejina ho odisa afita no akata ne so sa okan se tini ho afita sa ojanti enwi mantumi anti ase se me onipa wadi mfunsia aduasa miensa ebe afita sa sukirema efra na me somu nimdifo papa bi pentecoste na me sam emu nimdifo a oya me yonko pa eye na eye onuabema Jack Moore oya obi a nani ate na oya nyansafo okase onuabema Branham na eye yesu a wahye no onyam saa na na otie ebra wahye no onyam akire no dabi mantimi anyi anyi saa ani dabi me kase eye onuabema mo medawasi meko edemu ho na amene onyankopon ekokasae mehwe me nguma tresam ankunkrankre ewo mumu ade no sane ekor Daniel baby eka se na obade owo ho efri emresante no nchen na ni tinwi hoa se odwante enyi fita meka se ewrade me nim dia menka na asudie eda me so afi na eno esie ansana nakai ansana enso anonso no ano etie ebeye afi baako anase de ebrosa ansana na me ba mpaye wo ho ewrade ede ani no na me hye se ojina manim na onipa bi ana ojina hoy na oyo otemufuo ana ohye enyi che fita fita tete mmemu atemufuo dada no na ohye enyi che fita ade kyerese odi tumi kese
Jesus Abraham unu yesu
se ohye enyi che fita ano beka se edi no kra yenim no ho adanse se ono ane tumi kese no nyankopon edi adanse kro no a ewo ensachira yebepo no so eka se Oye, ane me doba o so many muntiano to make a seno. Afe, and so anonso no fiti anseno e chino. Ebra, sa, abofon so no baye, ewa pyramid in seso so no. Be jina ho, ane wa kantila mi sa, min sanem raha, na me mekasa, enfa sa, en so anonso no ho. Na obe kame ho. Obe tina mi diena, woye, enoma ayira no. Bribia, na me jini se, kwa so anu, ewa enoma nwechi. Na ebe ya diya, won tren wo, enoma nu mu, nensu, e janema, ye hunu se, on tumi nye sa. Enye, bribia, watro no wo, enoma nu mu, eye bribia, wadi esie, ewa enoma nu mu. Efisa, obiya, obe yi asamba akum, efri mu no. Anasa, odi asamba akum abaka hono. Enti, eye ahunta asamwa, awa emumanumu, awa sa asafumre ensunumu. Muba akubiara, eye ahunta asam etre, bibiara, efa ensomu asubo hon, anisa enoma inumuwa. Wayano basa emretintini. Afe, ebra enuko osro. Owe, aba antintini kasia. Ewa California. Eba from Mexico. Ani Tucson so. Bebiara uchano mfunini. Nase una. Na eh wangwa. Mebele ma Fred Softman. Ah, owa hono. Oti echile hope. Ani me. Ani onya bele ma Gene Norman. Na wajina hope. Ebra eko osro no. Uchano mfunini no. Na odaswa. Enim biribi fa ho biribi abesne ko wa ha na obi a e kase hwe ha ye atise ye na saa abofo no ntaban senia wabobo ewo emu ho dakro bi dane no ko nifa na mehwe yesu kristo ena oda ho yi pepepe atise de hoffman ekrukire ye no na ogina wa ohye enyi che fita ohye asase so ade kire se ono ade tumi kase no suru enyi kire trokonkon no yi kire Nkansam no eyi kire ne nyina eye adekro tumi kesia washa eni chefita uhu na bodi se tuntum no ewa ase ne webre ahu emfonini no je wono akire ho wodie dane no konifa ne nchemu na hwe ono ena owo ho no owie peye se de na otie sanka wetwa no emfonini a wore hwe no every jnabia Enye, ete sa oshono, jinabia, eye. Na eradion kwa, anu obetu mea yi, jinabia, eya papa no dane no ko nifa na hwe no ono ena owo ho no ewie peye sanka wetwa no emfoni ni ewo soro ho a bra di kan ya ehunu no no na otisa etire no Hoffman na me hunu sada na wo Billy Sunday asoda mu no mfinhia pia chi no me hunu no free sabre no emfoni no emfri me fie afi wo wie mu ha o kasa so nya kopon kro no a me hunu no no e wo sa ani so ade hunu no mu e wo ha sa abarima ketua bi e wo ha ba bi a suku dan yi esie na otisesa na ha mfinhia aduasa miensa achi osoro eyi kire se eye no kre sa kwan yi so e na otie enye obi adwene a e wo honhun mu biribi ho te se Vatican ho wo a Christa wa kuchire e wo ho wo abodi se kanko kitwa fita ana se bodi se kanko bi ena na bodi ho ene le tintin ebeye ensati akwa efa nano esoro ehia ete se sei na wo frɛ eno Kristo eno e kai me efa telani emfoni ni yafo bi a me hunu no bre bi a e wo tete asoda bi mu o kire sɛde Adam ene Hawa etie no na wo te sɛ emoa anase biribi eno ne de honam adwene betumi ahunu afa honhom mu biribi ho ene sɛ Adam ni onipa na ne ho pepa a wo tena ase na Hawa eye oba na owie pɛ ewo kwambia so afa honam adwene no ade wo adwene echekire ade no ho afa no onyankopon asoma na me tumi so abebre so eno ne ade apote ya esiye ewo ha ewo Ahab enna no mu afa yehunu se Elia etumi kan sa ifi se na edon no mu nkransem ani onyankopon asem ana se osomafo no enkransem no nkransem no ani asem no na aye ade kro pepepe difo no asem no enkransem no osomafo enkransem ani nkransem na eye ade kro yesu kan se temanya nwuma patra afa me ho no a ani munyi minni eno ye papa onipa bia ene ne nkransam eye baako eno nti ene ne wonyi ni se wo be yonyankopon nyuma efu se wonyi onyankopon nkransam no entum wonyi nkransam no enni nanso wona waji onyankopon don a ye timu yi edie san no me eye aduane a ahunta jine ho onyankopon de ahunta se wo hwe no be enso na wo hunu kwankro no na Elia fa so efra Syria asrafo no ani no kwankro no na onyankopon efra anyani ani no ani efri oba no eno kra aduane papa a eye gidini no de wo fra no wa se yetna so ni a oya adaka no na ni bue ekɔ onyankopon asem so ene bɔhye no ade kro no wo fra no enye tra so no agi Noah ani na busu afo nkwa se ade kro no a ade a enipa no esere ho no e ya ade a ye bom pa ye ehwehwe ade a enipa fra no abodam no ye fra no kese de ewiase fra no kese no onyankopon e fra no nkwase asem ena de ewiase fra no nkwase asem no onyankopon fra no kese e ye nsunsun ye papa papa eda papa ene boni entem Yesu Kristo ate se de ote enura ene ene dap him.
Remember, he went into the secret place.
Ona mo nyankopon nhyehyeye so ene okɔ ne kokuom biaye ho. Ona mo nyankopon freso ene onyankopon asem so. Elia enam onyankopon nimu a onim dada nhyehyeye so ene okɔ ne kokuom biaye ho. Ene ofra na ewo na brabo so. Ene sɛde na asem no tie. Sɛ enye sa kwan yi ene yɛ fa so ewura mu a minim senia ye bedru ho
and notice before
na sene nso and sana opero na befra sie no Elia ekosa kokuom bia yi ekotena ho mense so eye and sana atemwo ebefra sie abasa sie so na wafre asafo no apue dada wayi aye fro no dada na otwen and sana atemwo no aba otwen dada odi onyankopon aduane ogye nani ewo onyankopon enhyiramu onipa bia anadwe mu da ho no enim sɛ ye koye nimtin ye wo atemwo edon no mu pɛ sɛ onyabarama banks Mumu emerema no bebrea mo ha na ji ana mo gina ho e wo sabe pono so sa anopa no na e pese me kasa fa sabe pono besiada anopa a edi ho no se eya urade pa nya adi ye kase bi bibia eso se ebe din se mentumi enka no anadwe nyanso maye wahu na aye dada abrinyi na ade baako esi na afufro eto aso wahu
eri
nyai se esi efisa na eye sedie urade sie ni yara wo ha empem awodo empem a mo wo kasa homa no so moti cha me kan se sedie urade sie ni ebe se ene se na empo wo wan krata ene enwoma ahodo no aka atudwa se eye sa
onim
de atire bia nanso
wahunu. They don't know what it is.
But they
see
Nansu wahun.
Making the word
of God. Na yegina fom ha e wo nsuo no so ana sa awade bofo no sane sa eda no mfinhia aduasa miensa ana sa na eye mfie apem ahankuno aduasa miensa obai ena obeka enoma a oye menante epue ena nipa bebre egina nsuo no nkonkon no so eka sa na eno tredien bili because eno enya media eno eya modia ejidi Munyi ni na menante ekoy na ohwefo no ekantira me se okan se wotire se wu wudi nabia ensun enwomasie ekoy wiase nyina na wabompaye ama atitire ene atumfo ene ahemfo ene norma na o okan se jaisa mantumi anyaisa okutire ewo makoma mu afei Eha mfinhia aduasa miensa akire no bibia na okaye no Esi, pepepe, sedi ya okan se, obeye. Oye, onyankopon, na ontumi eni hiambo. Okulana samso, ebribia. Ono, enyewo, etinyeda. Afe, chenenso. Onamo, onyankopon, shishayasu, eko omu. Nima onyimdada, onyankopon fwe. Eno, onyankopon asemso. Ena, oko omu, ansana, openo. Eba. Afe, yenimse, weshese, atemwo, eba. Sadanoa, na ye jina bepo no so no, unyabama banks, wood, a wo jina hei, na ye nam bepo no so. Meka biyo, e biya, na ama wo jidi e so, e di ama mpa ebwa santine ya, e ba soyi, e wo sima du, du no ma, e di soyi. Na midi unyabama banks, enim, na ono, betine se na weja, unyaba ruby ho, ebra na oyare ye. E na, odimechi, mi unusa, nenim, ayako. Me hwe machi bidini se ebetumi ayede na ma no se obefuru bepo no enti meto mebu ase wo sa anya pradada no so bepo no esro pesei ba bia ewrade abofo no epue ho pe no na ye nikire santentin so ho afi ba bia opue ye ebe yebosume kakra ansana no na ebra me furu bepo no onyankopon honhom ebra me dane me ho no hwe bepo no suru ho okan se pasa obuo no na kachira ni se sadie awrade asie ni wo behunu onyankopon ni mu onyam e wo don kakra edisue fasa obo ono keke ena me kan se onu abama bans minim di entra betuko osoro ena me kan se sadie awrade asie ni wo behunu onyankopon ani mu onyam wo kan se eno kire rubia na kan se da bi menyini se eno wo biribi ye bans ana se rubi emu ba ko medini se na eye se wo kan se sadie awrade asie ni bibi besi na ade a chen anopa ano ebra na yegina ho no merema no pi minim dodo a wote asese na yeye dumienu anase dunan dunum ena na yeti ho ofrimu a osofo bi eba mi nchen ena o kan se onyaba ma branam o kan se midin di se ene se o kan se na me ye wona ofo a wujumadie no ho ka e wo California no mu baako be kan se mani age se machia owura Douglas McHughes. O kan se me kan se mani age se machia o mechia ne nsem o kan se eye afei me besa bibisa wo ensem o kan se Roy Robertson o hwe asafo no agapade eso e wo ha onua Berryman Wood Terry ena Billy ena o onua Berryman McAnally na minim dodo a na wogina ho na me okansa me besa me bisa obiribi okansa ewrade ama wo emisuade hunu etisei me kansa ani onu abama emom me baha se me firi ho na ma home e na me hwea me hu hwea sei Na mi hunu oduefo akese bi a ohwe no okan se osanfo ma hius sa o hawa e ma wo ene yade no anche ebe fira wani ma hwe wo yade emfinhia mienu ni na mentumi nya ho hwe ana medane me ho kire no me kan se de ubisa me no odokuta e kan kire o eda no se sa o hawo no na ewo wani so na eya wiya kakra ebe ya enon duba ko na Oshe ayuhinua. Mika se, dienti wunshe eno. Eni se, eye uliano, eye weninu ntra. Okachila o se, sa weninu, ebefra. Ena ufra siye esuni. Eka se, eye nukre. Midane miho se, minanti biyo, na mikula sofi. Ewa minsem. Ena mishe eye, mihunu se, ujina ho eye shemi. Na, neni eye shen se. Mika se, nensu, se di eradi esieni. Won shwe sa wenino. Na mene no eye ha ewo opebra etwa mu no. Otumi ehuna de ese na obi a ewo owo edom yi mu. Wanye da. Na ma hunu oba panin bi a otwe na taade ekọ efom ena wama na taade enchem ekọ soro. Okan sa me babarima se hunu o na babarima bra na mo. Ka kire no. Na omo mpaye e ma me nan. Na me hwe efom wo na ketua ate se ahonhunu a esensene ne na ho enyina ahia. Me kan se wo ma me e yo ba owo edunu e woni tim me ba. Wahun. O ka kire wo ansa na wo firi ho. Se se wo me a me ma mpaye e ma ne nan. Owo ahonhunu nkete nkete ate se esensene ne na ho nyina. Anka oye atomum. O ka se Eya no kure, because katani se ma on hane ho ni nyina be yi. Difrasia enanti ho hiae afi miti nyankopon ene se okasa, okasa frequent mu entem so. Bro Robertson na ogina ho. Ah, menim se na oyosani a wasom ne man e wo okun mu. Mede mensa eto na bati mi kan se onuabema Roy hunta ntem se de obetumi. Kan se asamben mi kan se frequent mu ntem hunta. Ena mi frase ena nti hoshia ye bidi bi sofi no to fom edane mi ho eyi mi che na ono ena waba no onyankopon ani onyam esane e wo chinhiam frama mu a e wai bipo no efa eti sei na etutuo ena e woso bia ye ho sa etutwa ewura no so ebeye anamon miensa anase nan enum e wo mitri so kosro ti se funere etutuo bio na e babio emprensa afi ebra e koye no ne emprensa so no onyabema banks e ba yo kan se eno ne de na wo kan ho asem no because ani o kan se na eye de because onyankopon eyi ne hu adi e wo chinhia emframa mu na minnim se ebia opese me ka kire enipa no anase menka afi me koso abompa ye kakra afi o ka kire me se mitumi e ka kire won me ka se eye atamu a e ba atoye empoa no ho se no ene twede asie don hwe kakra bi echi no alaska emmeme na se se ni nyina e ko asie
ye ra
atamu no mu wa po ahoma bro Nanso, asedanka onyankopon de wa aduane ahunta huhumu aduane se yetiasi ewo Yesu Kristo adi ye yeye ane ahumabro emu ewo na edi akire yi mu odi ne ho adanse ewo ne nkrofo entem amen wokomu Elia ekomu ansana openu esi da onyankopon ase se ye womu ansana atemu no aba sese eya bra ye di firi mu na ye di wura mu ye firi sa akuakuo no mu na ye wura kristo mu ye firi mu na ye wura mu ebre edima enokre agidifo enyina afi wa frano na otena ho kai wan firi sa asuo no ho da kosi so onyankopon efre no Na openu etwa mu akire no ofra no efiri ho ekọ oba kunafo bi efie chenu nso ofra oba kunafo yi na oba kunafo yi amfa ne ho ammo anye ne efuo no anye aboa no ajuraye no ewo opebre no mu enti ofra no efiri adi ekọ ofra elia se onhye oba kunafo yi na wo atodie kitwa bi adie kitwa bia na ekura no na elia kan se fa eno ma me kane efi se sadie ewurade ehie ni saa enwu paria no ase entu saa la na wanu mu enwe kosi da ewurade nyankopon ebe ma osuo agu asase so wodi nyankopon edi kan Nesem edi kan. Sanin so. Na esam ewo kruwa no mu. Biribiara na okope esam no. Na esam ewo kruwa no mu. Na enwo ewo tore no mu. Biribiara okope ebi no. Adentra esam ejina ho ama Kristo ewo aduane afarebo no mu. Esese wosisha afidie no yie se ebeyam wo mu bia. Afidie biara eyam sa aduane no pepepe ede kirese otese de otia enura ene ene daapim. Na eno ne asam no enkwapa no a edi enkransam no wachi edidi asam no ho adanse. Sa na tie ene menamfonom. Sara na tie ene sa enkwapa no no a ema no edie no edi onyankopon enkransam no wachi se ebe so won mu ewo ope ebremu ede na se ogina ya anim ene ede na se ogina ya anim sese ye anka obeye na wajujuma pepepe se de oye no na na owo hunamu ewo asase so no ayefra no eye okunu no ne fa bi asafo no ene Kristo eye adekro nyuma meye no ena monso mobeye na eya asam no ana eyeye o ka kire yense enoma oyeye no eno ana yenso ebeye ye shane nsubio wa ha se asam no ewo ye mu na se abaye nche a se de eye Elia ewo saa edanu mu no ebeye adekro no a oyeye onyankopon kokoa mu nnoma ahunta afri ewiase ho ene aduane a obedie. Oh, ebio, ama enkransam no ene osomafo no eya baako. Humu aduane no wasiesie awie na ewo ebre no mu sesei. Na momo biara ebetumi anya saa aduane se wope no a. Se wo ope se wo betwe wo ho afri edoyi mu anya ne anyina ho a. Se wasiesie wo ho se wo beba Kristo mu a. Wo beba ne bohye no mu na kai ne bohye ahodo ewo Malaki 89 Luka 82 so imu aduasa enso ewo ohutini Yohane 89 imu dumienu ene trensam do do se na eka ho eka efa Joel 82 mienu yimu aduasa nwotwe ene de obeye enyina anase etimienu yimu aduonu enwotwe emom de obeye ewo ena edi akire yimu ene senia odifo no eka se ebeye han ewo ena edi akire yimu senia ebeye ejuma de obeye kransam no nyina ani akire sa ena edi akire yi na eno ni Kristo. Sa ubetumi ahunta ewo enu mu sesei ewo saa kokoa mu biae ho a ubetumi adi na wahunu onyankopon yiye ene na humobro. Sa uyare a ayare sa wo ho. Okai bra Elisa etse no ofra ma no baaye sa aduane afade no na owo no akire yi no Kristo ana ode hye oba akunafo no efie no sene nso se akire yi no ebra ofra oja ama no fi so baaye no ene de ekeka ho no ade kire se ne suma no se efri onyankopon a eye odifo no ehonhom no sene nso ewo esira ne so ebra na oda pepea edua no ase ho no opofo ade aduane kro no abi ebai ana oton atode akakra ema no ediye na eye akakra oma anu da ibio ana onyane no na otun atode abebre ewo ho ema no na odi saa atode no aho odi ena nte ena aduanan ni monyam enka onyankopon otese de otie enura ene ene dapim. Oh senia ye dono huhumu aduane a ewo ni bremu sesa wode ema no pan no ebema enkraman. Yesu Kristo anka asem kro no ankyre oba Sirofoeniki ni eno wosoma no eba ono ani die mu eye no kure na wonche eno oba aye wanko amaama mufo no nche da na afei ene wabesra amaama mufo no ewo won ebre mu na emfata uka se adantina nkransam no enko sa biaye akesie sa anyamsam kan akesie ti se atorfa kuo no entem enye wonaduane enye asore no sedia wofre no aduane eye ayefro no aduane eye honhum aduane ewo ebre mu ebema wayare won yafunu mu aduane nuno edoso ewo mu ema won wahu wahu wo wontumi nye Nanso, Emmanuel dear, a Yapano, a young quack, a Yasu Christo, said your tear and Nora and the Dapim. Better or Hapa, say I'm free by Bostantino, as he says, and he, Mumayansi and Trasse, a breaker cra. When you're coupon, do four, a Diania, a one brimu, Humu, a Diane. Bibia, a Riasi, a new shape, Sania, a Tisa, Generade, a Kano, Sa, and a Juno, and I said, Sa Adano, I was Samaria ho. Baby Cromwa, Elisa, Eko ho, no can say. Aden, Bosio Erinto, Eko Sisa, Mekasa. Hana Yesu, Egina, Ekatren, a Sianfono. O can say, Ora, Adenti, and I wouldn't be. O can say, Miwa Adiani Bia, Munim, Ukraini. Erade, na dia ne ne sɛ obɛyɛ onyankopɔn apɛdeɛ sɛ obɛhunu onyankopɔn enyuma sɛ ɛdaadi ɛwɔ ne dɔn mu na ɔhɔ ɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ hɔ ne nya hwee gye sɛ magya eyi kyerɛ mekane deɛ agya no eyi kyerɛ me ɛna meyɛ na agya saa na teɛ ɛnɛ asafo no nokora gyedini no agyedifoɔ nipadua no wɔwɔ aduane no ho kwan honhom mu aduane a wɔn a When you are giddy for my panel, and Nim Shafa home. Yassi and Nim Shafa, a Jani home, a ja, a mum was saffo, un crop war, Ubano, I frono, a dono. We are ye nipa diamu, I are a sound quine, a bra, a dogota forno, a dim yamo. We are ye who quine, a ye, when you are coupon, and ya no more by a quine, or the man a saffo, na, or share homebo, a war, and na, a dear chimu, a demand a ma a giddy for. A ja. Why, I said, Yabaya, and ma, I did it for. If you said, I did not to me, ye, Emma, I did it for. Yamaya, Yanko Pond of War, you be sir, oh, yes, a demon. Amen. Did it, sir, Billy Catcher, me, sir, what teacher, and Bible, and Crata, sir, will be back at Raya, a war, and Bible Crata, and also at Lemia, Jamie Penina, and no. See, Nina, Mama, young fat, see, Baco, Mumfree, I see, cause he said, Minya ye santene ashasie. Wahu afi wabewa ha enyina. Afi se ubiara eye te mebe so ye ashe. Minim se ebia yebe tumi aye anase ye ntumi. Anase yebe tumi ya fre santene. Muntina sikum hame. Se mubaba apeyi suha. Anase ame fre santene no emfa hon. Ekwa numu biya so. Mede me hon eto hon kun kun kwa so. Mede me hu e to ne so se obebo asem yi a maka no ho ban. Onuabere ma George Wright meji enu di. Ebra me ya bere ma akuma bi na me ba ofie emfinhia pia abesne kro no. Na mete saa anoma ada da bi esum e odua no so. Meda so eje saa enkransem kro no edi meji di se e ya de kro. Ni nyina aye me hu se woyi atire ho ama empaibo santene no. Ni nyina aye empaibo krata si Nkinkaniye baku mienu miensa enaye enum umrakane na amumejina ha. Se wuntumi nsori a na se obema wonsa so a womubi ebeba abefa o. Yeah. Eden ani uhu. Empaibo krata si baku mienu miensa enaye enum na fe shenon so. Mua munni empaibo krata no. Afei, ninyan mpaebo santini tise ebre tenten, bre tenten. Duduwa sen, ena wakaya mashedye, ebra yesi, shiada eno ewa ha. Okase, ye osempakanfo ejuma, wankase, na miye osempakanfo, okase, ye osempakanfo ejuma. She, if you say, edono beba, eno ebe sisan, sa adono eba. Ninyina ye, afei, wo ye, Ono, kuntu minka osuma juma mienu anasha miensa emu, oshefo ene osempakanfo ebrikronu emu. Kuri ntu minye udifo ena ebia oshefo ebrikronu emu. Pye, ifise uwo enyuma sunonkon, osuma juma sunonkon. Nensu, erade mame die, esese meye ewo minkranse mnumu. Nensu, afi okase, ye osempakanfo ejuma. Awie wosom aduma no kura if you say don no baba wontie enchrechre pa no se enunsi ye tese ya asafo asorofe ku obia adane wonachi amane wontie enchrechre pa no embom woji won akono achi enti wodi wa achrechrefo ebebam na wadane akotie anansesem na obeye ngoma akasea etse yamre eni yania osori etia mose nanso wonkwasea ebedadi wohu wohu ni nyinaa ye siaye ahodo wohu sene ayambre na onyankopon a owosuru ni nim eno eda entwea so hope emasaashi ada he no obuo efri mfie apem ahankron aduasa miensa otwere wo twere kronkron krata afa bi so ede to hope hwe sene a waye no twede asi siaye ahodo nsaso hope okansa Munya won, won Jimmy Ebedadi, ewo kwankro no a, Yamre ani Yanis, die no eyeye no. Yen ene yewo saada no mu no. Mehunu asoda no ebra na ye to twiaso tibuo no, na enipa asoso abuo mu ani baabia ahia. Ojinejina asoda no efasuo no ahia. Ano na da ho no. Okan se se eba so a, kronu mu enipa ewo ha no ekan se wo abosumi nsia entem no. Ye de dollar baako ene enkapre Edu ọwọchi ena edesi asọdan nipa bebre a oyẹ biaya odi lord esi eye wan adwene se ebe ye on biaya odi lord besi nanso edaso a eye enyambuo edima onyankopon nwan baako mienu miensa enu mensia nson enwotwe nkun edu si ensia enson enwotwe nkun edu ne nyina aye afi mi ewurade ena madua Me, ena megusu nsuo adechee ene adesaye se beya obi enhwim enfiri mensam hwe kasetia no sori foko obiara enyina nachi sori bia empe no ewo oman yi mu ha nte kose bia eni oman no mu bibia eni ho a ebeso ni mu bia etia nsuo mu asubo bia etia sa no ma enyina busua fompo mia me papa epamu me efiri epuma no na mentade ewo krata aboto bi mu ena meko tena New Albany, no kure. Nyanso, enam amanihunu bebre mu, obre bebre, eni fidye bebre, mabadada. Eya adom, ene dimi abedru ha, amaniye ento me. Edim finchia, edyunum ensia, na enchari, esese, mitra asusneno. Adom, edimrebeko. Bra, medim finchia, empimdu, ewoho, me shrense uviano. Yeri nya, ena bebre, ento, onyankopon aye yenyom, esine bra, yedi kain. Ifri ase oh sene amedo yesu oyɛ ewiase nyina ema me oh ne nyina ayɛ dodo sen ena me yɛ ehe ena me gya ayɛ edu ebetumi afa ebia ka ho ne nyina ayɛ na ayɛ den edu dunum ne nyina ayɛ si edu kosi dunum ba bia wo sɛ obetumi asɔre na wabɔ mu a ah wo se sen oho ne nyina ayɛ si dunum kosi adionu afi Moma enu ye si dunum kosi adionu enu beye edu ena abeka ho ye hunu wo hunu hwe ba bia santre no adru ho ye pese won ebebobo so pi ye be ni nyina ye afi mo famu adri nyina e mame ye nche pi nanso afi oh don binie ebre binie Me menya anka obia betumi ado erade.
I wish that we could all me, just menya, come to that
anka yenyina betumi abasa bia ya bebewunu tumi a ewo simayi mu.
Let's try it.
Muma yen so hwe. Mumfa mu adwene ema me.
What?
Edien.
What are we trying
edien
to do?
Edien ayabo modin ayewa ha.
We are placing God's word.
Yes, so onyankopon asem ahwe. Elia, eya de krono abi, oko bepo no so, akire ye a ohunu se onyankopon eno osoma no se onye. Oka se afi mo ma ye nkire de oyɛ onyankopon. Mo ma onyankopon a odi oja ebeyi ano no, enye onyankopon. Na abusumsumfo no etwitwa a, oh, eka se eyɛ nokre dabi. Na na abusumsumfo no enim se oja no emma enti, wɔteatea mu eno oyɛ no ma.
Nanso
na Elia nim se abeba efi sɛ onyani suade hunu efiri awurade hɔ woka sɛ onyani suade hunu ani owura bra ɔtoto no ɔma nyinaa pɛpɛɛpɛ no ɔka sɛ awurade ahyɛde so ɛna mayɛ yeinum nyinaa na afei ogya no efiraseɛ bae sɛ yedi onyankopɔn asɛm so pɛpɛɛpɛ a afei na abɛyɛ onyankopɔn adwuma sɛ ɔbɛhwɛ deɛ aka no nyinaa ɔka kyerɛ wo kɛkɛ sɛ gyae no to hɔ na hwɛ sɛ wafrɛ wo sɛ gyae to hɔ Wohun na se woya obehwe die aka ni nyina afi enipa no befa santre no mu ha na mabompa ye ama won afi eye akakakra na mo adru fasio no ho ni nyina ye se santre no ebefrase afi edi kan anye bi kura ewo dan yi mo ha no enipa no bi dodo sen ena wo ha woni mpaibo krata moma mo nsa so wehun ba biara afi munim se yen erurade na megidi se obeye se otise de otie enura ene ene da apimo a oma wato mpaibo santene enipa ba ne nchen ewo santene pii mu nipa kuo odene nsa eka won ehira won afi ebiri bi a ogyan ebisa se wan ana odene nsa eka me se ne hu hia eka kene oba bi genti odene nsa eka no ene oka se ni emojatuo no atwa jidie ama ne ho ato no na se anka odane ne ho ene oka se eye minim erade mi ena ye minya ya che anka ensi dabi anka ensi dabi edie se oka kene telephone ni kani oba no esa nsa asami ya oka ese oba ba no amoni no afri no mu eko edie se ebia eye afi erade mi mi na me pese oya no ekwan sei so ono ono homone no anka obekoso atena abayo animu nenso na ohwehwe se obehunu ne ba no ewo kwan a oka se obehunu no so afi oka kire yen se te obetumi agye dia te obetumi aka kire sabe po yi se tutu na wanye chinye ewo akoma mu a nemom ogidi se ye oka ye no ebeye ho a obetumi anya se mobo mpaye a munyi ni se monsa aka na monsa beka Bose ni afi onipa okan wiase asempa no enye saa eni kura obenante akoduru epono no ano ahwem ana se wagina ho na waka se eye eye akronkronfo amuniamuni efo nkrofo no bia na wafri ho akọ wahu nanso onim se yei eye aduane a ahunta onim se yei ye kokuo mu ade a ahunta no Onim eya awra husam adwene a eda deja mabrofo onifrani na onim fahu eno eya de bone o nyankopon mami wukane na mom e mami nye saada mewu mom esene se meye sa ani ora gine se yemu ebia ebeye yerenye nanso afi onyankopon de noma yinom ahyeyem bo e wona Edi akire yimu Malaki etida etinan Oka se Yesu Kristo beba na wadane ne ho ewo nipadua mu ti se de oyeye ewo Sodom eye nokre na oka se ewiase beya ti se Sodom etibia mu na oka se se de na etie kane no obeda onipa ba no edi saada no wahu sa onipa no a waba ewo onipa nse so so no ana oye Elohim enam Abraham so ansana sa boshe ba no ebae se de na etie Abraham ka se na oye onyankopon na se kunko no ka se onipa miensa ena oba ne nchen na mfuturo abo won taade otu kwan otena ase na odidi ti se nipa na yesu kan se ebra ewiase beko sodom etibia mu no afi onipa ba no ebeyi ni ho adi bio enye onyankopon ba onipa ba hwe obeyi ni ho adi afi fa enototo de odifo a odi akire no ekanre no hwe me suma odifo elia mabrɛ mu na obedane ema no akoma akɔ agyanom so wohu kransa mu a edi won beba Frokrunkrun no mu na odipa ba no ebeyi ne ho adi ewo saa eda no na saa da no a asafo a edi akire no behyene no obofo a otosunsun no nyankopo ahun tasem nyina esese eda adi saa da no saa no nsun no ano ebetete ahun tasem a efa asafo ahodo no nyina ho ene nooma senia esiye ene de esi senia de esiye se wonim no Yesu kan se mo farisifo anifrafo o kan se ti onifrani di onifrani kan a won ba nu nu enkoto amanamu se enu ti na sa nipa no enhunu no ehun tasama ewo mu ene sa enso anu no sa asalumu biara abeye ekuo ene wawura mu na enu ene esumade ba ko a enye papa ewo nyankopon enim wonu Dr. Lee wonu se eye enu Ani dia wo ho ankasa enu ni asuma sam no baako
oyɛ nhyehyɛ
ɛna hwɛ na ɛni onyankopɔn apɛ mu koraa na ɛbɛda adi ɛwɔ nna a ɛdi akyire no mu na wɔde nnipa no anim ɛnkɔ gyidie bi mu anaasɛ asɔrefo kuo bi mu na mmom ɛbɛsane aba ɛnokorɛ asɛm no mu na nokorɛ asɛm no ɛbɛba nnipakuo bi hɔ na onipa ba no ɛbɛyi ne ho adi ɛwɔ wɔn ntɛm sɛdeɛ ɔteɛ nnora ɛnɛ ɛne daapem me Oh, me dosa, me dosa, me hua hua no, me dosa, te me ya no kesiye, ewo, enipa no enim. Ense se, me ya no kesiye, oye kesiye dada, okron, se, untumi enhuri enfa neso, ni mutwa se, untumi enfa nasi, otra se, untumi enchane hon enshia, nenso, uwo kwen, ewo, wakumwe mu, emano.
Won't you receive
him? Worenye no, ni mwanwa ha, Yen erade eye.
All
right. Nini na ye. Afi. Muma enye kumpa. Ubiya.
Now we've talked about this.
Afi. Yakasa. Afa yehu. Na afi di womu.
Is it true? Ene
se. Oye no kre.
Now maybe afi, some
ebia, na ahohu ubi waha.
Ebiya. Meka se. Atle mo. Se Kristo. Ete se di otye.
Enura eneni da api mwa. Ete yen. Eno obeye. Ewa sa sima imu.
Beye, anikonwa, oyeye, ebra na,
owa haka neno.
Eye
nukre sa, nipano ejidye, ebe so, nata adye mu. Nobeda neno hon, tisedye, oye, obano, ewo, ebra no hono. Enidye, oye, wo, emia ahodo no. Na, ohunu, wong ajine.
Afe, ukase,
enke obetu mi asame yadye.
Nasem,
ekase, kwa ye sa, ayuye dada.
Mbom,
di ewo mwuni se, obema ya hunu, se, owa ha. Afi, se, woyini hunchile yen, ewo, unamni pe biyamu, a eti se, Kristwa, wedi mfinshia, ebya sami ensa etri, se diye Hoffman, ekutri pepe epe, na emoja efri ninsam, ene diye kan hon, dadwa echa, ewa ni huni na, piri nyintum, dabi.
Se,
oba, onua, eniwe biya, ebe hunu, tekse manjina bepae mu, akase onu, na sedye eninam, ifri apuye kwa atoye no, sa ena, ebeye, uhu.
Yenye,
sa, esumu kuo, eni agosuma busunya hudo no, eni, jidi se, unyankopon, eni asemu no. Nenso, osatina ne hun, ofa unipe diya, eni minipe diya, ena oma wo, achedye, oma ame achedye, na onam sa, achedye yusu, oda, ni huwedi. Eno, eni edyanea, Esuma.
No matter how
any senior or number so, Ebadan, you won't
eat. As I said, Ujinidi,
as I said, Unia Gidie, Achadie, and so, would you beggy Eddie?
Would you
say, Eddie?
Now,
afraid, so Badan, you won't eat. I was our crown or soa. Mobadin, ready.
With all your heart, you'll believe.
Would you come in, Ebadin,
ready?
Oh, no one, why, eh, Sammy Chan, no. Chain Ashe, Jobeka.
Very maybe,
and Ujina Hay, Nununuda, how my bra boom, said Yeminim.
Looks like a good strong, healthy man.
Ni papa, who are doing for a war upon Mudin, and I be our ye, me nim, Nanso, Ujina Ho.
I pay, let him
accord him, sir. I got two a barman, so no more bombire a man. My son is said, Obey Eddie.
Bet
to me, Edna, no, I can't tell me, I can say,
me,
Bessa. Obampaye, Emma, se, ene se, na menya, menasi, eyamiya, miwo, tiyadye, da, miwo, yofumu kru, anase bribi.
Ono,
ono,
minim,
ankobetu mi akansa, enomanu mubi.
Meka
se, eye, ura, unyabema, edemisa, ebegu, sunoma bampaye, amao. Eno beye, papa,
enoni,
adiapotia, ya yenu nfye bebri, eye no kre.
Nanso,
Munkai, Yesu can say, a better son uncle, I will name Mayano Abraham.
He said, yeah,
now a tear, I was Sodom and Danumu.
Now,
Oberamano, Obayano, Nanachi, excellent to Madaya, Nasara, Ewomuno,
Anna,
or can say, and yet Abraham,
said,
yeah, Abraham.
Well,
now, oh, yeah. Abraham, Akaneno,
Nansu
Onyani Swadunu, and I rather can say, Mibasisha,
Udin,
Na, Erade, Enwa, Enwa, Hey, Ewa, Enipati Biemu, Oneno, Edidie, Na, Wonumi,
Okasa,
Abraham,
Wilewa,
Sarah, Se
Ah,
and yet, Se Ah,
Okasa,
I want to Madanumu. Ewo wechi.
Okansa,
Mababeslao, Sadia Mebosia Tiano, Infinsia, aduonu numa abesene kro no na sara esre ni mu o kan se sara esre won tumadan nu mu sabre no e kan se e be de na ye num aye ho bibi ye di mo yakopon ana uhu bibi ani ho dabi owura afei o kan se yesu sha bo se onu onipa ba no a o ye asem mu mu di di sa obeba e na edi a chire nu mu na wa be da ne ho adi e wo bra e wi ase e be se sodom ani gomora.
You believe that's right?
Mujidi se ayano kre. Sana ya baba mpa ya baku no. Mumu biya, muwa abu antine wano. Ema mpa ye, enche se, unipa ba no. Eda suwa, tisedi otie, enura ene, ene da apri mwa.
Just ask if he is.
Bisa se, oti sa, kase, eradi, ura nun nimi. Nenso, minim se, oti sedi ya otie, enura ene, ene da apri. Che se, oka sa, etre wa.
Yes, sir?
Ani. Ura, afi ma otu so kakra.
It's behind me.
Owa machi.
It's a child.
Oya abofra.
It's burning up right now the fever.
Raya chine dendendeng, seseya.
It's a little girl.
Oya abaywa kumabi.
You're from out of town.
Wumfriha. Abofra no oya funyadye.
It did.
Oye.
Just believe.
Gidi, afe, eno ni di okan se, obeye.
I've never seen that person in my life. God in heaven knows that.
Me hunu sa, nipa no da, ewa mabra bo mu. Onyankopon a owo soro no, enim sa.
Obere
me ye a, owo hei. Oshe no a, mu odin, eno owa po mu dine. Nenso, fesunsum no a, ewa no so, ewa ho no. Eno tre se, diso onyankopon ebu ano, onche wa happy.
Got cancer.
Owa kukram.
Then your lung.
Ewa wakura omu.
Now the Son of Man is here.
Afi, unipa banu oha. Owa adiswa, ewa nakuma mu, ema abarima akuma ebi, abofra kitu ebi. Eya no kre.
Ujidi se, unyankupon
betu miyaka, ye eha sa, abofra no achireme.
Can. Yes, little black eye spells like a form of
epilepsy. Just happened for this reason. Onya abakuwa, enchere ye, eya nukre, anopei. Na ujidi se, ubetinasi, na washe sa, abarema anu, na nihube ya nidin.
Where's Charlie Cox?
Charlie Cox, ewa hii.
Charlie, where you at?
Owa hii. Charlie, uwa hii. Na medune se, owa ha, anajui. Eha?
Charlie.
Charlie.
Gary, where you at, Larry?
Uwa hii.
Is he here?
Larry, owa ha. Na na bari ma akuma bi ewo adekro no abi adekro pepe pepe.
Where you at, Larry?
Oh, hey, Larry. Brahasima. Eye. Unie. Sa bari ma akuma yi na o adekro no abi. Ni papa ene ne maami eye me namfo pa.
Nfie
pia abesne kro no na me wase ho na sa bari ma akuma yi etwa na watori mum na okọ na eye kire me hunu no ewo abere ma akuma anu so bibi sa onyankopon se onsa ne yade e free ho onya bibio ni papa nie ni maami ti ha ba bi e na abere ma akuma anu nie ono a afi wujidi owura meda wase lare wujidi owura su nyankopon no nyawo adekro no abi e ma na won tena se entete abofra no onyankopon hira o moma ye mo mpa ye onyankopon do fo bo anu pa mpa ye se ohu mo bro ene adom e beba ne so na hira no.
Go back to Louisiana now, happy. Praise God for you.
Saniko, Louisiana, sese, ewo enijiemu, ye eradiaye, emano.
Oh, yeah. You from Louisiana.
Oh, Annie.
Girl,
now, if you Louisiana, empire, yes, sir. Ewo, le chas, huh? No, correct.
I can catch your thoughts now.
Bet to me, a hunu, what do you say?
Praise be to God.
Nshiranka, onyankopon.
Well, you're asking for a good thing.
Who be sa a dear papa?
Have a baby.
Who pese unya ba? Who a madada? Do do kakra. Nenso. Who pe fufro?
Osun
yankopono. Enya mau. Mini aba. Braha. Who pese? Mede mensa egu so.
Unyankopono
dofo. Ma obeyi. Na kuma so a diye. If he say a dear a fata. Wo Yesu dimu. Amen.
Go have the child.
Afiko. Nako wo ba. Onyankopon,
eyo onyankopon
wa oye, moji sadi.
He knows all that we have.
Onim, yehia die nyina. Oma yen die hia yen biara, Say ye jidia.
He said, if thou canst believe.
Oka se, se obe to me, ajie dia. Me chia won sem, ewo baby. Me nka baby kro, nanso me chia won sem, ewo baby.
I don't just exactly remember.
Me nka ye pa, nanso eye baby.
Today somewhere, baby, ene.
Nanso me nim baby kro.
But that's not what we're here
enya baby kro no. Ena ya beka hon asem wo ha
wo ha
se wo beka sa afa ana se wo bebo mpa ye wo pese bebo mpa ye e ma obi foforo e no kre oni ha owo Georgia oyare
enya ya de nko a
muna mu embom honhon mu oyare wo fa ase wo jiri so nyankopon e be hwe ye esan se wo agina ma no nti wo jidi braha na ye mom e ma mpa ye Nyankopon do fo ye oberima ye akoma so ade manu se obekwa ko hunu sa oberima ye se osufre onyankopon wo Yesu din mu na mebisa amen nyankopon shirao enye akinye fo akoma nyina agidi wo hote sen enye se manso wonsa anje a wonsam kane Ebra a wotene wo nsa no me hunu biribi na eye sunsun sunpa ena aye tum enu ntra nim se da me so wo nsa ta kwan no so ena me hunu no hwe emom eye kokram
ogidi se
onyankofon betumi atutu no
on your breast left side
ewo onufo ho obenkum so opese wo sane ko Carolina na wo ye urade aye se wo hwa ya wo din enti sa wo hu de me kire no ye mo mpa ye onyankopon dofo wo Yesu Kristo din mu oba ko no a o wa sese no e ma no edi onyankopon pa no ma abofra yi nso enya gidie no bi onyankopon pa no a o de ma ne sese e ma no ayere sa ma no nko na ne ho enya ne din wo Yesu din mu amen onyankopon nyira wo onyabarema wo akoma nyina gidi wo ho te sen
This is a wonderful
Yeah, bra. Eh wanwa na. I said there ahunjiri ade bi atonipa no so. Ana se ejigiti se e wo masun eti se bibi eko. Eh ye dede eti se shishio. Eti sa hwe. Eh ye mofra no epan no ohun.
E wo mo.
Eh ye mo dia. Enya me dia.
It's for you.
Eh ye mo dia. Me dan ho asepa. E wo sesi. Menye me ho ye emretenten a meni mu no emom eye pan no ma me nso te me hia bia eye pan no ma wo eye nkuran hye empo mu amonyare no ema yakoma so ebe onyankopon anim ye eye ni bre mu pepepe de o kan se obeye no na se de eye wo Sodom enna no mu no sa ene beye ewo onipa ba no ema ye no mu ebra onipa ba no beyi ne hu adi ohu na
che
me suma odi fo Elia ma bremu ansana urade da kese a ehu no aba obe dani nipa no akoma asane aba ejanom so ohu ohu afi atene ne fo no be nante adebonye fo no no so che enso obe hise fo no no che asase no be ye hunu se ebebu agum ewo ho na asase mu oja ebe tra fo asase so na osoro ebe hye
oh rock of ages have mercy on me now
And then, oh, tete botan, humi mobo sese, na afe.
You
do. Mwonti sen.
Well,
eye,
one thing you have a lady.
Adia bakun. Uwa maa hao.
Female trouble.
E maa hao.
Have other uwa, things.
Uwa, enoma fufro. Uwa ayam shishie mu hao. Unyini. Ene sa ayam shishie mu hao no. Nwoma ahoduo emu hao.
But you have a desire
Nenso,
too.
Uwa opebi. Enso, se ubenya hon kron kron no. Eye no kre. Enone diye tie. Wujidi se wo ye papa e mu aka bibia wujidi se me de ensa gu so na me bi so nyankopon se onya honkonkon no beba wujidi se adi mu maye mo mpa ye onyankopon do fo me de ensa gu obae yi so e wo asomafo no nse so na me bi sa se onya honkonkon mu asubo wo Yesu Kristo edin mu ma ne nsa enka no amen
Yours, the children's bread.
And you, Jim, a yawdia, fair, a yawdia, a yamofrano pano. unya atinka ketua bia esre ebra me kan se e ma hawo wanya efise eno ne de wo won so afi ujini se oho be ya odin sese ko na da urade ase wo te sen
you believe with all your heart
wo de akoma nyina agidi ujini se obetumi agidi te se kane ebra abesne kro no ni nyina ye ko na ka se meda wase urade megidi
the presence
urade ani mpa mu would you say, sir, at the Yadiano, every free or so? Now, why are you doing?
Thank you, dear God, and God will grant.
Ninina, eh? Co, Nakase, Medawasi, Onyanko Pond of four, now Onyanko Pond Bay. Would you say, who bet me, I owe din? A radibama, why are you doing? Now, wouldn't you ask Sabrubia, Benya, and Hordin, and Yapumudin? Would you say,
go thanking him, say, Lord, I accept it with all my heart, and I believe it.
Co, Tanasi, Cassa, a radi. Me ma kuma nyina ejitum na mejidi.
What are you all out there believe about it?
Edien ena mo amu abonten ho ni nyina mojidi fa ho. Wo a wo hype no. Fa wonsa eto sa oba no a oto onchen ho no so. Ka tse ne se entini ahon ho no. Ene sasabro no ebe firi ni so. Bra ono. Nyankopon nyira wo. Odi se wo ba ya odi sese. Kofie ne nya. Nyankopon nyira wo. Ba wo kwan na ka se meda wase Awurade Yesu.
How do you do?
Oho te sen ojidi se e ma ha no e be firi o so nso na oho be ya odin
o se thank you lord
ko na ka se meda wase Awurade oho te sen
wa ma
aden me minim odin me Turton ebra na le share baptist asapo no so eno Turton onuaba de la Turton eti yade e na e house se e be yiye se ojidi se obema ho ayoden wo kai de si wo Milton Baptist asafunumu emfinhia abesne kro no odaso ayo onyankopon kro no a ene onyankopon enhira o menu aba George Wright wo he wo kai me senior ojidi se me de mensa eto so a me de sango sra yi a ojidi se wo ho beya odin braha wo Yesu Kristo edin mu ne ho nya ne den amen nyagidi
eye
bunina amode mu akoma enyina agidi afi senia ede enka ye dada bi eba se mihunu sa ewura no a ntumi nka ni din no nso emo me
Turton
eye no kre oh ane na ne baba ene Betty eye no kre pa mo nyene se ntumi nka ye ade ase maye bibi kuma munim aye se bribi ntumi enkyremu nanso wakiri haw no afiri ho ewura ko ye urade aye na ka se meda wase urade wogidi se wakoma yade no ebeye yiye nso ko ma wenyenye na ka se meda wase urade Yesu na gine di ni nyina aye nya gidie sese ya enye akinye bra ewura
odo
wakoma nyina agidi wo no ma bebra enye ewo ho wo akiri haw enso wogidi se onyankopon be ma ho ayawodin eye ko ewa ni die mu eye ono e na o ma unya atenka sa ekwan no so no de urade ase onyankopon nyira o onua ba hey mabare ma ujidi so onyankopon be sa abrofra no ahopopo hawo no na wa mane ho aye ne den ujidi ne hi madam fo ma menche awon sam onyankopon dofo isa adeboni ni free abare ma akuma yi so na ma no entena ase a asem enni ne ho wo Yesu din mu amen nyankopon nyira o onua berema woji sadi ente sa ho beya odin enye akinye kra usa kra se onya koma yade woji so nyankopon be ma ho aye odin ko kasem da wase urade se wasa me yade woji so nyankopon be sa yefunu mu haw na wa ma ho aye odin ko ma wani nye na kase meda wase urade oda so aye onyankopon onye sa
all thing you have to do is just believe is that right
ade sese wo ya ne se gidi anya no kresa
you believe the son of man in the last days
would you onipa ba ni di ewo enda edi akire yi mu bibisi wo ha simaka kra abesne kro no na mentumi na mehwe baabi a ewo na obi ewo gidie na oye biribi na se ebi a menya won kwasi ada edi ho no na se bra metumi wo ye wo enu na wo hobi wo no
got your hand up
wo ma won saso ujidi so onyankopon betumi asasa akoma yade no ama wo ho ayeden asa obaba no yade a wo ho no owo ujidi urai re neft ujidi se onyankopon
Leonef
menim wo Na so wo ye sa, wo akoma ya de, e na wo baba no nso, e wo sa mu ya de. Wo jidi sa ne ho baye ne den.
Your faith makes you whole. Believe with all your heart.
Wo jidi en sa wo ya de, fo wo akoma nyina jidi. Wo a wo wa kire ho, e wo tade no mu no. Wo wa ye fon ya de, e di gina kire ho. Jesu Kristo ama ho aye wo den. Wo jidi. Otisade otie enura ene ene da apem.
Let's lay our hands over on each other now.
Mumayamfa yensa engu ye ho ye ho so sesey.
Oh, dine
edon a ye wo mu yi ho, dine ebre no ho. Dine se ye wo Yesu Kristo enimpa mu pe Onyankopon ba no.
Se bo
se obeye ye e wo na edi akire ni mu. Dede mensa agusa duku yi no mso. Onyankopon do fo me ba mpa ye se obeshira sa duku yi no mso. Ama enipa no honam mu ayaresa e wo Yesu Kristo din mu.
Afei,
yedi yen sa, agu yen hon yen hon sui, mumu biara, eye Kristo nipe dia, akwa abi.
Mwam
kron 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 noa, kwa she bo, se, wabada akumamu, esuma seme di, eno, na, waye sa, eno mei, owo, umu, woye, nifabi, ena, oye, ufabi. Afei, okanye, nsenchenye, ebe di wana, wabe diye diye, echi. Eya wo
sa
wodi wonsagu ayarefo soa won ho beye won den afei emampa ye ema wo ho bompa ye ema de wonsa eda ne so no efi se wo bompa ye ema wo afei wo maye mbom ema mpa ye na ema ye nya obi a o mre e wo den yi mu adenti ena ye twen bio mini abarama mini abadofo ono nie won kronkron no onyankopon e wo hape ade krono a yakasa fa ho no
Odofo
Yesu
yehunu
wanimpa
ada
no odi abofra koma no eba nkwa mu owuye akire no enam gidie mpa ye so onyankopon odofo bebre ana waha yanru wonso ebre ko emom wonsa egu wonho wonho so woye agidifo yete Awurade Yesu Kristo enimpa mu de osori free awufuo mu no otese de otie enura ene ene daapem
Satan
wadin kuguo Yesu Kristo adu sunkunim sorry fi owuomu ana ogyan ye ntam ana dwi odi ena edi akire yi enka nsam no ho adanse
free nipa
no mu ten wo mu ewo Yesu Kristo din mu
in my name they shall cast out devils
mi din mu obetu an money na ya tu wo Yesu Kristo din mu fi sorry fo yi mu
Sese,
obiara awaji wa yare sa no. Sori jina wa nae so. Obiara awaji wa yare sa. Sori jina wa nae so. Ma wansa so, ne yina ye. Me jima yare sa sese. Kasa atina wa nyankupon. Me jima yare sa sese. Uti sadi ya uti ya enura ene. Eni da apim Kristo.
Me
jiudi sese. Buami, jia minyu unye. Amen.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed us.
No, no. Uma ye nyina ye sese. Obiara ebra wa ma won sasu yi. Yina ye ebra woni abama no eba ha abepon yen yi.